Hayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
la tare noga ene lewru me hitande 2016 jena yamde soki do studio tamani mi tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji do yumar way galu no humjire won to boggi jamde to sekira bon compétiteur wi de walde wallore dun adnar allandu humininde wakkati jono faabade hono yimbe ele be titallaji woni e muude holi tan wede be gondi e wadde kawtal mabbe mangal nokku no dirtet Istanbul idun leedi turkidi wakkati jono walde nations unies de hore muudo antofab de yal hon dido golleji kani feewirde ngal do kawtal gondugal e wadde nokku no dirtet Istanbul watnaabe gombe le saha leedi meden diido an gonno ton wakkati jono be ngadi noddango fodi e balle balloje leedi meden di ben tinno balla yimbe no gombe le saha leedi ndi kawrital timmi nokku no dirtet akhlal idum leey resort tumbuto le majju halaji kewdi kalaama le hen wakkati jono hono nyongitibe gombe le nokku le mabbe de holita wede yalla nyongiti tan bir fo e ngegnaaji mu en kambe gombe tobbe du yalla be ngurdo do ngurdam newidam kenya don walde huminino hono egginde yimbe le jottobe le laawi be hulitaabe be jehi be jewtu yikino laawi di ngorino le majju be jewti ko nokku no dirteedo boulevard du peuple hulitaabe be nangi ton kaaki kanyo kulle godde kassen antone darnaade dari de don ko do kana darade sekirabe wono sembe kabaru di min jogino do bete hande di batte radio ji di fa gassa bismillah modon e hedaade holitindi wiide kawrital arande wal jowingal wakkati jono hono yimbeele walloobe leey adnaara allandu holitaan wiide ngal do kawrital ngal fuddi do nokku no dirtede Istanbul leedi turkindi le majju yimbeele kewbe tawama le ngal do kawrital fa yottio president ngabe kanyo hore ministre ngabe tawama le majju le ngal do kawrital kanyo yimbeele walloobe kabaru neddaako wombe leley dele de le majju holitaan wiide do kambe yimbeele be boneedi ngadi fewde e muudo en fa yotto yo hono yimbeele gondube laamu o kanyo be gonda e laamu o be fu anale ngal do kawrital ko woni fa amudu faabe jeyal hono be kani jokkitirade golleji mabbe didu woni yimbe ele faabotobe kabaru neddaako leele del de no be kani jokkitirade golleji mabbe didu no feewiru fa kebe famtaade kede Muhammadu Samaseku
tottondiral hakillaaji nyaloma alande ngadi dosisliji kewdi hono jubaniibe kabaru politique bangal wattande hakille ma nyifude basiji be jewti dum do dabareji lontinoji ballaji jawdi e kasindinidi bangal faaba golleji yimbe ele balletebe jaati sisliji goddi dum ƴewtaama hono kabaru jande le wattuti dallaaji wattande hakille lojaabe bangal daggu njolari e kanya cellal ngal kawrital wadi e wattu wayde denagu der leydi mali ndiya fu bandiji di ana chamu ya do darnibe neddaku be e lesifa lewru woturu gube didi gollobe CCR e medecin du monde tutama der sa leydi mali ndi pelle darnibe neddaku be dar sinibe talkurbe yo wattana hakkile gollobe mabbe be onono dum yamira le talki sariaji kawar denagu der adnaru ndu ko buri ujunaji njoyo yibbele dube le lede temder e 35 hertade leydi mali kajaba mun en ngari e kawrital ngal lamibe lede de ana kani hukude adi dawrude kala ko sawi mita waytere salati dalaydi ana kuncene hore
le galdo kawrital hono wotnaabe wonbe le saha leedi meden dunje hawrtede e magal wakkati jono dun won kanko mer nokku no dirte duwe ci rewo le rezo tumbuto holli tawede on wonno le galdo kawrital kanko lati dun won kejaado hala yimbeele wonbe le saha leedi meden di wattu jono wadi noddango fewde baale adnaara allandu do tinno balla yimbeele le leedi meden di balli guddi di kertene do won yimbeele gombe le saha leedi di tiagal mudo barkinibe sanne kede kanko no dirte do Umar Abubakar Touré kanko ni merto duwe ci reto ko hali do do faccitango Muhammadu Samaseku.
Mi
wari Istanbul yalla mi de yetta kala paabido leedi Mali leeti dallaji mun di be pamadun wiide ballaji may fawde laam o buyti ke fasanne tawene min tinni ma signinde talkur kawral ka fa hande golleji di lataaki sago amen miden kasidiri fasanne ballaji be do kinnibe naddaaku be nyongitibe be fuddi wartude ka fa hunde be kedoraki so wona ballaji di be dontidi min jettan kedde adnaru ndu min jettan dun darnibe naddaaku be ka be anda wiide ko heewi ana heddi gollede
Sekirabo don bay netri mi joji modde hollaame bemalande ngal mi noddirta phase Facebook ngal holitinde wiide don won kawrital mangal timmi nokku noddirte akhlal idum le resort tumbuto le ngal do kawtal ko yaata yimbe ko buri yimbe le temet tato jati ndi hawrtode e magal yoga halaji di fu jowiki wakkati jono hono nyongiti mabbe no kan yirftirade e ngeñaji muuden kambe gombe tombe dube jaa yalla hono be ngorrita faabe jaa be ngurdo do ngurdam ne wiidam kanko noddirte Ibrahim Edam o kanko dum won laami hono golle ji pewna toddi kede ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
imma de ngal kawrtal yu fa dewral jam e deejere warta e kanya wirfagol e gubbe e nyongitibe be ko hawrama domun ko yu faccintinde golleji kawrtal ngal le gure de e commune ngaji di fuf bangi goda dum dawrude no nyongitibe be wartirta le nokkuji mun en e kanya gollude no commune Lafia La Torto Cercle na berde de yu huntande hore totondiral hakillaaji akuna jaleñi gure e galle commune o
d'attraction de la commune.
Be koliti wiide dum wonono mobilaji iwru to motti to sana gandi leleedi Burkina Faso ndi holi tawe dido mobilaji din jotti giton wattu jono micciteden wiide ko yaata tonoji temetati e chapande joy e chapande jeddi e joy non be koliti wiide dum wonono maro won le dido mobilaji tonoji sukkaro du ko yaata sappo e jeddi an le hen kalmu sadaji ko laama watti le henana ya fa emilioji temedi de chapande jetti cfa wakkar jono suudu ministre humnidu kabar himme e yurmende leleedi meden di kanyun waddi do golleji kambe himbe lo ngom nyongitibe ngombe to Burkina Faso tobe hodobe miji do henbe koliti wi sa jeewi be beltiki le hen sanne ka dido golleji tan kejeta wakkati jonon tidalay dibe joggi tondi gede kanko no dottedo Mohamed El Mukhtar o yo goto do nyimbe nyongitibe ngombe to kam menta wo to ko haadi do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
ngedo be kabaruji kumpitim ni wiide tonuji temede tati e chapande jeegam e joyi nyamiri an hani wadde nede nyongitibe leedi Mali ngonbe Burkina tun mi andi kay dum ta tare do sabi be kaaja yamirore gollide kumninde kabaru nyongitibe ende hani humbitine tafun kabaru balla ngure fawde e nokku didi nyongitibe dibo e mentaw so ballaji di buitaki kay di kedjan nyongitibe be fuf sabi dum be mbobi hebude lewru fuf e keban maro e sikoro ka nebam be ngure godde de nyakambe be jettiraga somoyde de
be koliti wiide dum won wattu joni o yimbe lo huminibe hono kabaru fa egginde yimbe lo jottobe leel atidi do bomako do wiyama be jehi be jewto yi kono golleji din gori kenyen do bomako do ko be jehi be jewoy leedi do golleji ko be je nokkuno dirtedo boulevard du peuple be tawi ton yimbe le du wonkaaki de be nangi ton fa yotto yo hono kudde godde kasen antone garade dum won no ngattaade nokku goto no do fewire non be kolitiri wiide kede kanko no dirtedo drama no kono kanko no horeje de do walde ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
Joy and mobilage transport taxi ji motoji koyde tati e mobilage goddi darotoji do lawi di fuf kaldete beydante famdum sa fuf wonande minen julabe e syndicat en transporteur en won julabe tibbe hore sanne so min jebi ko golleji di tan be ngartan do wonno ka so min tinnike e kebata sago mabbe lam o an hani fabaade golleji amen di sabi minen le fedde tan min goni min peccinde jaatinde didi won kaybobe nyaloma wobbe kayban jamma taggal wattu gollede
après la descente
holitindi wiide wattu joni do won do bamako do ko yaati yimbe la chapantato humini ba hono haybude sukabe le leedi meden di le commune goobo kanyen dido bodo bamako do be gondi e famminede wakkati joni no dido golleji ngoti idum le hejoji do wono walde humini ni yiru were nayirinde bangal nedda ko fa yotto yon cellal heji le hitane 2015 le majjum be bibe ngara ikintinde ko yaati yimbe la tem dero do won le commune ngaji jeegom gondi do bamako do kede kanko noddirtedo madame kanute hawa dombiya o ko halido hen kanko lamido won dido golleji leledi ndi do faccitango Ousmane Niali Bouli
l'objectif de l'atelier c'est le
fanda kawr tangal fa dañ ko hawrintina fa balle darani be walude sukabe gonde bamugo de balle fa keba jukkintini golleji mubbendo walude sukabe nafa modo woni ngal kawrital kanye ko hawrintinte dum savedu nafa sukabe gombe le tidal laaji yimbe heewbe pamanay dum anda kalsi o so hawri ko way nafude so wana ni wala fu golle bawdo wadede tabi fu do kalsi yewi tidal laaji kewdi ngodi do kalsi o way watede darani be gollobe an do hannade anan jetti dalaji gondi kasi ngala bawde wala fukum bay wadde fa balla sukabe fa yirere wada joni balle kewde ngari walde me di golleji do wallugol sukabe nana kina gollobe dami ko pamina no golleji jarata anande min kawrtata hono joni ka joni min puddi don sabe men ji nafa modo woni hen
mais aujourd'hui on le met en place
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa botobe studio tamani
sakraben junuyeden jeewe lor ne les réseaux ngaji di wakkati joni en puddiran do kuccala do be koliti wi do won yimbe le demobe gombe tombe wakkati joni be koliti do won hin bibbe jalo ko be kan remde ton le majjundo lita wede dum won an kam bayeri fa yotto no mambaden dum won hono ko hani hulitede ton ko yaata yimbe le chapan taton ana gonno le ngal do kawrital lanni be ngal do won waldende e humini hono kabaru demal to kuccala to kindir juude waldende no dirta ikrizat kawrtangal ana hani wadde ton balle didi duto en gardan faado segudobe kolitiwide hejojo no kuminide wakkade jono faabe jeyal hono be kani faabirade robele be nyaw ciofe woni e muudu en dido yambereji ngadama kenyen to seguto sisili mobi cubi hitande 2016 nebe kolitiwide wakkade jono faabe kaba dido nyawuji faadi laaba leledi meden di dum won yambereji kew du ngadama ton fa yottiyade be koliti dum won sinimaaji wakkade jono hono yibbele be nyaw o woni e muudu en fa hono be do yibbele kani nangirede dum be kolitido wakkade jono o wurute ngardan faa do tumbuto do ko yaata rewbeele chapan e joyom don du iwri ne cercle ngaji joyle laamu tumbuto kanye ngondi e famine de wakkar jono golleji gondude e gollede honno yimbeele gonnobe habade le saha leedi meden di kani tetirede kaborde muuden fa natine e yimbeele nobe kolitiri wide wakkar jono ngal do ko wortal du ko ni faana muudo fa be jeyal hono rewbeele gombe tombe kani famirno dido golleji gondi nayiride bangal jam e dejere fa yimbeele dum won bamnobe kaborde be du natine e yimbeele tete kaborde muudo en wurute ngaran timminire fa do gundam do be koliti nokku no dete duwe ciire dum woddire gundam ko yaata kilo ngaji chapan nay ton yimbeele bombe sumunje so polo yi hono yimbeel yiwobe nanoyde lumo be yimbeele nay do hollita wiyede ko pali beedo yimbeele ko kala ko be tawi e juudele mum en fu be teeti dum won jawlele mum fa yotto teede foji mum en kanyen hunde fu ko be tawi juudu mum en ko na fataka wala fu mo be karbi yonki mudum sekira blokkat tanyalo mo hande kabaruji meden de hollitilde wittan watto nangiri en juude ka kedde hedaade hono andir onno do e seeda yewtere meden de ana wodi.